eyikhathini lakho nizinto zimelene nathi. Kuqhamuka ukuvivinywa neyingxaki zonke zokuphila. Esuke sikudinga ngamandla nejubane ukwazi ukuthubeleza size siphumele ngale. Iloko kanye esikudingayo. Angubingelele. Kwamukele futhi enkosini yethu eFresh. Kengusibolo Pitho kaNgema. Ongumlomo kaBenedict weChristian Networks. Izolo. Ngokubuka umprofethi uHabakkuk, sithola ukuthi esikhathini lakho na konke engenze ngendlela yethu, isu likaNkulunkulu ukunqoba kukho konke ngokufeza ukholo lwethu olunganyakaziseki. Ukuthokoza ngoJehova, ujabulela uNkulunkulu okusindiswa kwakho, khona kanye esimeni esiphikisana nathi. Futhi nakuba kunzima kuphikisana nengqondo ukuveza lolu kholo olunganyakaziseki naseyimeni ezinzima, sizoHabakkuk esesixoxela okwagcina kwenzeka kuye. Habakkuk 3:19. UJehova inkosi yami, ungamandla ami, wenze inyawo zami zibe njengezendluzelekazi, angenze ukuba ngihambe endaweni zami eyiphakemeyo. Lamandla aqhamukaphi empeleni? Nakube into esidinga ukuyivusa la kungekho lutho khona? UJehova inkosi yami, ungamandla ami, ngokwezinga lokuthi wenze inyawo zami zibe njengezendluzelekazi, angenze ukuba ngihambe endaweni zami eyiphakemeyo. Awumlaleli wami, akuyicabange le nyamazane ikhwebula ngejubane eyindaweni eziyizintaba eyidledlezelayo eyinamahlathi ongelula ukugijima kuzo. Isona isithombe kanye samandla nokucinelela okuvezwa lapha. Kubani wonke lo owenza kwenzeke eyinsukwini zikaHabakkuk ezimnyama? NguNkulunkulu uqobo owakwenza. La singenamandla khona, uNkulunkulu unawo futhi uzosinika amandla nejubane ongelona lo muntu. Ngisho naseyinsukwini ezimnyama, yebo, ezimnyama kakhulu kulabo abathandayo. UJehova inkosi yami, ungamandla ami, wenze inyawo zami zibe njengezendluzelekazi, angenze ukuba ngihambe endaweni zami eyiphakemeyo. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Le devotion uma ufuna ukuyithola yona nsuku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu 067 706 0077. Le ngosi ungayithola futhi ngokwe-podcast. Ungangena ku-Spotify naku-Facebook page yethu, kungenjalo zidawunilodele i-app yethu kuzo zonke lezi iy'nkundla. Lilodwa igama uzolibhala, izwi elifresh.